from afrofy.com.
Muli buwanji butterfly na bwela futi ni landing ila paliponze no parachute. Siku zimvera nikaoni nga wakulu nifuna respect ule muna skulu. Yes vioneke ngati pali bevo zalenga munzi unyeke. Ivi vile mublati mwene muno mugazi. Wena wazibu ndula wakafika na vingazi. Tiribe chifundo no futubola no messi. These days naonongeka na nyimbo. Zibwela ziwiri zitatu fomonga ni ndembo. Nilipari piti wa witness akugeto. Sivingala nomo banda akagwira mento. Killing them gems is a Disney ghetto. Before wani kambisa brother checking a title. Chosa po jealous waka kuuza nili hardcore. Every year ni let 100 bars daddy one bo. Jine mwine wa makalazi ya mene rainbow. Aya ndiye maflow sagwirika ngati mpepo. Wapondo wali fire nikafika pa depo. Ni sevenza daily zek Disney mateko. Fresh ingati ni chimutengo matepo. Ni yaka makalazi yellow pink na pepo. No kumvesa ni vintu vesi muna mvelepo. Flow kuisi ya dry pala potato. Basa ule mukola boya mutipiteko. Sweat for sweet si hapa na mbochita seto. Oh, it's butterfly guys, let me keep bouncing. Nizambiri nyimbo zene na chosapo. One love daddy maminga ti unani mverapo. Na waja wene bama wishing oni featuring. Benzo ni diakirira check wana choka linga. Si hapa zitinga nyimbo nika featuring. Nika kupasa flow nchito we ni kushaina. Nina seven za kale suona bari chaina. X, Y, Z, Jizi sakufa it's a lie. Marastas muri kuti nipunde sai. Ine ndine daddy then beauty ndiye mai. Doing this for money hapa sinichitira femu. Tumira DM wakuchitire konfemu. Ngachisumvera izeni shouta ya ndawi. Chawama nomvera vesu ziwa vaku Malawi. Kutoka che kudala nika flow wa wama chucha. That's why Ivy ya na kambani na bright future. Tente vose vina chinja hapa ni Petro. Wama ziwa tinirimo nika seka ku intro. Nirina level ye wali bewa brick layer. Ine nipanga nyimbo vena nguwa niko pela. But nikaripo icho sichi siyo bwera. Pama DVD pama phone na muma motoka. Musawi wale fire tate ndiye motoka. XY South kustuwa ni kwene ni choka. Ni mapono na nyimbo ngati mwani pasa pepa. I keep elevating even water vapor. No chifundo ni nsibi matrack ni magreta. Magero wali sweetie maybe ndine nectar. Sunga ziwe venika mbanga chisindiwe esta. Ndine player pa biti ni wanyunya inyensta. Chifukushicha rapa wea peze kapa many more. I'm not your friend pa virimba ndine animal. Sini kupasa less mabazi daddy animal. Great rapper, harimbo sazi wa mudi wa fosapa. Happy, die long. Kribari ari, I will never walk alone. Naenda, nenze na pwero pasta money.
Dirty boy,
fire.
Panda.
Exclusive from afrofy.com.